Bevuka ehamba esenza into zakhe kutshisa kubanda kusasa nasemini equmbile encumile esenza into zakhe kumnyama kumhlophe kusasa nasemini ndimthanda nobevuka ehamba esenza into zakhe kutshisa kubanda kusasa nasemini equmbile encumile esenza into zakhe kumnyama kumhlophe kusasa nasemini ngunyelo oncumisa intliziyo yam ngawo ngamaxesha nguyelo ngunyelo oncumisa intliziyo yam gawo gamaxa heya 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 nobevuka ehamba esenza into zakhe kutshisa kubanda kusasa nasemini equmbile encumile esenza into zakhe kumnyama kumhlophe kusasa nasemini ndimthanda nobevuka ehamba esenza into zakhe kutshisa kubanda kusasa nasemini engqumile engqumile esenza into zakhe kumnyama kumhlophe kusasa nasemini nguye Lord.